taka na tunapotaka hati ipo field na sister dudes matata pasta dako na mtaka kisha toa phone get a number na order drinks for waiter. Hold up, sister dude tapagawa. Dollars a kublo band stacks every hour. Money your power, champagne for shower. Cleanse of the fist, big boss, sawa sawa, misanda. Sisi to rick a bitch on my kosa. Makini kwenye kazi, baraka zote gomola. Love it, hunt, spread it, pretty mess, na kukosha nipo single. Wake a request, they toy posa. Okay, wash a cigar real slow. Kosh kwenye shisha ni noma, the brains blow. Tequila hiko kinyo, my nigga ni tida lila. Tamaduni tunatisha kwa kwali, no one is ella.
Taro leo mtamka na imedoga. Aya sasa. Watoto wasuri ficha na makwa mikola. Aya sasa. Like yeah.
Boss in the house, what? Boss flow, what you gonna panda doubt? Pound to pound, yeah. Money no pack y'all. I'm floor man, whether my nigga, your thumbs up. Money up to the ceiling. Zoom in that booty, I'm thinking I'm gonna hit it. Yeah, you heard me, I'm gonna hit it. Model with the records for sure, we done did it. Sounds call me dundo, mizito, talking ukisha. Back when you hustle, I'm bad on a funny kisha. In a t-shirt. Saba Bisha, Tamaduni Music MCs wameshafika. Duki Timba, wanazima. Boom back rap, zamani tushazi imba. Waliozamia, soon watasanda. Big Boss, heavy wa kiki, haya magwanda.
Taro leo mtamka na imenoga. Aya sasa. Watoto wasuri fiche na makwa mikola. Aya sasa.
Safari nyingi na nyagi na bado si yumbi. Domoni na fegi mkononi ni na mirungi. Mfukoni cash natumia kwa makusudi. Sina stress niko fresh na ziblow kwa juhudi. Watoto kali cheki walivyo nizunguka. Siona juu wakiwa na pesa hakuna paka na eruka. Mekutumia na wala kuna kujuta. Na kesho sisi kupia tatafuta tutapata ya. Hey waiter kwenye kitebo later. Another round on me nitalipa. Black label real label zote later. Leo niko mchano no sijali kusu pesa.
Mchano leo mtamke na imenoga. Aya sasa. Watoto suri fiche na makwa mikoba.